Nimeotisha tu wamecha kura Saiko na sali Eti baba tusame Nimesha piga tuwa Sozi kushinda tu maskani Inafasi sicheze Kila nkitaka kwa single Tunapataga dem Nilitaka kwa simple Tunkapataga fem Sometime nenda chimbo Tila bado na trend Bila single mpya show kila weekend Bas wana hate Miuku na make Ukintukana Sisomi comment Wetukana Kauze gazette Ila tukikutana Mbona utajibu guess Nijongeza sound Young Dizzy in the house Siana leta jau Huyu mtoe out Unataka show na nyau Bas ongeza dao Na kame kusahau Usone nada round Bas wana hate Miuku na make Ukintukana Sisomi comment